studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kebe kabaru jamen e fulfulde aljumaare sappo e jogon lewru juin hitane 2017 jena yamde sokido studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaru ji bi umar way galo ganni kante won to boggi jamde to de krabo competitive de no la mo hani wirfitrade kidalle no gay lewru juin waror ndo gube noddi tettode azawat debe kollitiwde wala futta eral ko be dokkili hen wattu jona be ngadi communiquer be jabay sifade fadum laba ke ande kollitiwde wala fu ko wadi so sema ya tiagale dido golleji sona sa jewi do no kanje gube gonde ton be jatta homo fu nafa mudum tan dartata wattu jonobe kolliti wiide yambere jano gonde wadde le leedi ni nyaloma kedena do suka le rumde afrique de fu e mangal mudum gombe do mali do kolliti wiide lamon hani hun tande hakke sukabe hore fedde sa gontone yimbe le kumini be kabaru kebeli kede duuji be bibe ngara wadde murtere balde didi bande le noga e jetti fa yotto noga e jena lewru juendo wattu jonobe kolliti won ko goddo gondude mo ine do nokkoli mabbe to be bibe jarraki o do nokko sakira bi wono sembe kabaruji dimin jogini on do betande bi bismillah modon e hedade hollitinde wiide botu fedde hande jokkitaade kaldal e kawrangal le leedi meden di hollitino wiide no laati fudo e no galewru juendo lamana hani ko natale ngalure kidalde wattu jono jottino kabaruji gube no tirtode aza wadde o holliti wiide wala fu ko be adi le hen be bihi du wattu jono wala fu ko be bayi gongindi le dido golleji usmane ali budi
e wi semande tongan an wodde laataade jabu kaldal ngada ngal hakkunde mabbe e humanibe fa gollede mirfito le kidal sema holli wiide ko be gondi e wadde dum wala e kaldal ngada ngal fa jam hebe ngal e be ngada noddango fotude e kumenibe dum fufa kaldal jawgal wade fa dabareji pie yalla golleji lamu hakkundeji di ana keba wadede makdu ana fudda golle le region ngaji joy gondi le sahangal horeje fedde jukiti tonde kaldal ngal hali hala mun le botu csa jabido ahmed buttas holli wiide kanan ko be malibe ana gondi e wadde ko mbaye fu fa fandaji yo gaji ngade do e nogay lewru juendo le in ana fuddu gol golleji mok le kidal itugol golle yo gaji do dande horejo assemblée régionale yo wade do dande horejo lamu hakkundejo kanye jodo gol do salli gouverneur kidal golleji di ana taade ciagal ko duubi didi kaldangal signina fa jam wadali leedi mendi nokkuje kewde le mali do ngala e wi lamu o le yonterende horejo ministre en o holli wiide do e ciapantati lewru juendo mangal pat en natan le gendi kidal di golle be soldats en fa lamu o wirfito le region o
dunki ande be kolitiido wala fu ko so gube no dirtirtode azawat en jaari ciagal so wana homo mabbe fu hore mudum tan dartanta no be kolitiido wiide le majjum be bi gube no dirtirtode azawat en kani famde kala dum won kongol gotul je yalla hono kani nangirde yalla kaldal e kawrangal an tabe fa lamu o wirfito le ngalure kidande kede kan ko no dirtirtode saka ceble do mbi yaw yo dunki andal ko mo sifi do hen do facce tango usman nyaari budi
ko lati sababu tidallaji di sabi daggol sema le d'accorde kan en kidande wiabe ummo le d'accorde de fa don lato d'accorde mok sema e minisma ndewri fa d'accorde wonde moddine ede d'accorde kan ende tagal mu kemmi matude golleji dino jaratuni lata ko weli minisma d'accorde biande moddinte de moddinaka dun lati hala ko timmata hakkunde mabbe li kaldal ngada ngal mon fu nafa mun dogganta neno se mon fu wi kina ko yidi wade wajibi latoni nations uni kanye fedde jukiti tonde kaldal ngal kanye alger anda dabrende bami fu tinno e dow mun fa mon fu tabodun hande ko sema hani famude kanyum hani hollitinde anni lobbo fa jam hebe kidal wondo basi o fuddi don woni do sini o timmata kambe kani wadde fa tidal laaji di kebene jogola be anda kabaru o wayl teke politika ko nukuje de yeyi yeso
se grabu so ngabbi do bemal ame ande ngal o do bayni tirton miijoji modon non noddimi do di do numeroji di taw mi do répondeur chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi kollitiwde won bonando goto ngada do nokko no dirtede on bori poste mabbe gondo to idum le lamu douance region moptibe kollitiwde wala fu keddile o do bonanda kakaaki ciwdi bonnama ton le on do nyalomo goto nokko no dirtede an songo le sa haleedi meden de hollitawede mobile arme mali yabbe ton bombore lamu o hollitiwde nedo goto digili hen di don do barmi sanne be nawni be wattu joni o hollitiwde nyalomo aljumaare hande no woni sappo e jagon lewru juin nyalomo kedena do sukab le rumde afrique nde furbe kollitiwde kuno deter cité des enfants do Bamako do be ngaram be juddina ton pindiji kanko horede leedi ndo mo han tawed leedi do yambereji suka be ngadi no dango fewde e lamibe be kollitidu ben tinno de Allah hono kani rewirde hakke suka be leedi ndi kede kanko no deter do basan burdo andi trede ba jallo kanko ni jokko horede suka watnabe leedi meden ndi ko mo sifido hen do fottitango Ousmane Nyali Boudi.
O nyaloma sukabe mawdo mo holla wiide miden jogana nafa mawdo le mali do an holla wiide faysa hakkeji amen fu gadaaka kewdi ka gadaama edun laabini himbe an holla wiide leydi ndi ana wondi e daranaade himmeji amen ka fu e tawede sukabe mali ana jogi tidallaaji kewdi sidi tubaado hikka le nyaloma keenaado sukabe o jaati an holla dun holli wiide sukabe hewbe gala talki jibinirde basiji du toram wondo mabbe faysa laati miden kayba basiji kewdi ana baa hewta demi sandari sukabe wombe le buli ana garbina be wala fuko wawa hewta debbe miden jidi haybede hakkeji amen darane wana temedere fu chapande jetti e jenaay tande tawe temedere fu temedere di fu miden darana le mali kanya afrique fu
abito mali et surtout en afrique
be koliti wi neddo goto jiyad le no derteni malawi kanyu nanga do diwoji di korata do bamako do wiyama du drogu won no tawado e juddo mabbe komo be no derte heroin ko yaata kilo ngaji 10 tawa e juddo makko lami be gombe le leedi meden di koliti wi dum gonga AFP du no holitiri wiide ko kolitiw don no parti goto gondo le leedi meedi ndi mo bu noddata PDC o do parti be bi kambe dubbe tawtaaki hono noygal seriyangal haani weli trade le leedi meedi ndi kanko noddata Daba Jawara kanko no horede jende do parti o wi ko laamo holli le tele kanye talkidi anni fa bama hono noygal seriyangal haani weli trade le leedi meedi ndi idon woddindiri sanne kede ko mo sifido hen do fottitango Ousmane Nyali Boudi.
Le PDS di no a la revision
PDS jabay weltingol noygal seriyangol sabi tongane be kolitinde yadata e wel tingol nuga sariya tongane de fedde assemblée kumaninde sariyaaji wadinde kolliti himbe kolliti ko woni hakkille mubben do mon tawe arande ana hanno ille be memay tongane de e matina himbe kabaru mum suudu sariya ndu dum wonno cour constitutionnel holli wiide be bofi tongane de be kanno hollitinde de fa himbe kolle ko woni hakkille mubben de be kanno hollitinde de fa himbe kolle ko woni hakkille mubben de wana dem be kolli dun an hani wadede na dum golle nonna himbe landoto yalla waylitinde nugal sariya nonna yalla dum wadde sariya kezo se tawi wail tingol nuygal non nen dum woni mali wala juge mbobe daranaade dun fa mali heba tongande mobbinde kono leede godde ni na dum hensare non wadde di golleji
de mal faire les choses et à quelle fin
walde hum ni ne kabaru yir were kebele kire duuji di be biwe ngara wadde murtere mabbe baldi di bandi noga e jetti fayoto noga e jana lewru juin waru rundu wattu jono be kolli metti mabbe bi nokku won gondude mo inede le nokkule no detti hier de be kolli tirsa jeewi o do nokku dum wono ko jamarnde yaata laddeji ko acca hakke sekira wiama dum be gonde waylitinde ton fa be ngatta nyamduji ko yimbe be kani newterade de do walde holli tiwdi do golleji darne ko yaawi kede kanko no detti docteur Bomori Jara kuma sifido hendo fottitango Ousmane Nyali Boudi.
Nous nous travaillons sur des produits
prodingaji kewdi min gollirta bibbe adama en kanya dabaji fu anambura e mun nukudo duji yubede fu wantoraji nen si wiyam fadum wadde le nukudo lugangaji ndema watte e dum wawi wadde bonandaji se nukku mun mo inama do dum bonnan golle amen fu sabi dum yadata e golle amen o dum wadan fami ngatta le lumo bibbe ndema ko wawi wadde toraji fewtude himbe le nukube ani wadde dum don ana hawra hectare ngaji nogo e joyi on nukku ne ana mo isanne si leedi kewdi gonle makko si leedi sappo e jeddi goni sotiba on nokkutan ana ya sappo ko won leemun leedi leede balere afrique fu ana way hono gondon eno se nokku duje wadama don tan bonnan dum fu bon golleji goddi dum en kani wadde min dokkama jawdi mum jaati bonnan on golle dum murtere de mi ani wadde ne noga e jeddi kanye noga e jena lewru juin itan
2017
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sekirab njurne den jellu ne le region ngaji di impuran do sigaw so robe kollitir faabe jewto hono nuygal seriya ngal wori le leeti meden di do golli jano gonti e landi nede ton nuygal seriya kangal ewtel le jena lewru je waro rondu bale halanane en fayotto yo yimbele bale politique kanye humni be kabaru wotije be gonde wadde ton kawtal mabbe faabe jewto no yubbe inde mo yimbele kan wotirade o no wori Sirutan gardan faado kuli korodo be koliti do na kabaru gari bawangal worino dum wonde jabbita ton bande 2015 fa yoti 2017 be ko yata suka uina di do kanyen gonton le datidi jamaare wonde tonde dum won lamu kobbe be bi no suka be gori le datidi no balir ton tonno idum wembi be sanne nyano mo hando be kany dartan de dum jogala sirutan gardan faado kay do hulita wiide yilaru humnindo kabaru yirwere le region gaji di ndudo yilaru be gonde wadde dum to kay to famina jamaare de hono golleji kandi golled yalla yirwerana watto hakkunde jallini ndudo yilar lan ni be dum dum won walde no dit USAID leedi meden di secretary do katte nyalo mo hande kabaruji meden di mi joto asane herade hejo jamme hollitinde wi studio tamando wala fukun faana amen sona kudo do kabaruji de fulfulde fatin je hefa hande hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.